top shelf, he materially top shelf. Ukiona sisi kiki wananihofia, ndiyo maana njia hizi zishidoria. Ujinga haufichwi na wigi ya makofia, na ukombozi ni kijiji cha utopia. Regime yamechongwa kama sisi, emni wape hizi nondo mkasizi, sifanyi mitoko, bado niko soko na machizi. Nilificha buksu wakati mnaficha mkongo na zigi. Design imechoka kwa sins, niko busy sina time ya kongoja sessions. Wasanii wako softy sana, wanakoroga kawa Kongo boss ana. Hapa wacheza wa mamachi no, sieleweki mara wave mara particle. Tuki msani sijui atachange hata kidogo we. Kana pesa yako funigee heshima yangu bro, niko mbali na so called social life. Siishi mbapo vyombo ni vingi, na safishe makolokolo ya chini kisha na colonize. Indo tofauti simple na easy, so apologize.
Naishi na wajisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadith pia. Natumia sana kuoneshe siya zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Yeah.
Tunazama shop naposinzia, hii security top hazipit njia. Prof ni na lugha dope zaida Shakespeare, hii ni photo even clock never click here.
Nipo mbali na subiri ambulance kufika,
mwite doctor my style is sick.
I'm out here snatching souls like ninja,
don't call you on type of shit. Tuko resi bro, that's why we die fast, thinking of the next shows and go uni bypass. Tuna date my good honey, my fine ass, hawaombi vocha madu flani wa high class. High school keep dive una dive, tycoon wapo high wanna fight too. Unapo try unapewa chai dry, talking the shy cause my hap styles type 2. Man, I know how to spell home T.O.P. Nini broken pieces mbela P.O.P. Nini hawa kings mbela G.O.D. Logo kubwa kama 26, I'm a B.O.B. Nataja jina wezi kuhandle issue. Hizi nguma wa dance wakina Angel Nyigu, kaulize kempu ya Dalfu kijito nyama. Nina katalogi tatu nzito sana.
Naishi na wajisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadith pia. Natumia sana kuoneshe siya zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Top shelf. Top shelf. Top shelf.